ni legacy.
Kubwa pana tena nzito, tayacha kwa shima jela my people.
Ni legacy, tusikizane maze, njia peke ya kustaff, kuendelea kuchapa mzigo. Ni legacy,
kubwa pana tena nzito, tayacha kwa shima jela my people.
Legacy, tusikizane maze, njia peke ya kustaff, kuendelea kuchapa mzigo.
Niggas running like they seen Godzilla. We got mad guns and artilla. We ripped up, split up your guts and golf filler. Brazier, niggas get shot with the taser. The grimiest, craziest shit shit we gave ya. Cut a circulation, no ventilation. You can't breathe, suffocation. Wrist work, ripping up rhymes until my wrist hurt. Any rapper stepping this way is getting this work. Heart filled with hatred in this hip hop culture. Trying to get the chip while I'm the one to coach ya. Stick 'em up. Don't be a victim to the murder. Live by the gun, then you die by one. Bitch niggas getting rich, niggas doing rituals, fucking up their spirituals, they selling their soul. It feel like 96, I'm just selling my flow.
Ni legacy,
kubwa pana tena nzito, tayacha kwa shima jela my people.
Ni legacy, tusikizane maze, njia peke ya kustaff, kuendelea kuchapa mzigo. Ni legacy,
kubwa pana tena nzito, tayacha kwa shima jela my people.
Legacy, tusikizane maze, njia peke ya kustaff, kuendelea kuchapa mzigo.
Dhambu iliyotupwa ikidhaniwa uchafu, MC wa kumwamini sabu wa kuwa na sarafu. Alito kwenye show, jina lake likakatwa. Watagua mbombo klat, anaongea patwa. Hapendi majibizano, atakuacha ushinde. Kashazoea dhulma, kilichofanya pinde. Amekulia mtaa, akionewa chokora. Ameshazoea dhoruba, mashida na njaa. Alishinda na njaa, mara kibao studio. Kipambania kombe, kupika ama audio. Metoka slam, keju kwa wana. Hazleta dharau kwa maruki wana. Alisha tengwa mtengwa kwa upe mchana. Kajua wani watoto wawezi pambana. Dhabu iliotupo ikidhaniwa uchafu, leo hii megeuka sarafu.
Ni legacy,
kubwa pana tena nzito, tayacha kwa shima jela my people.
Ni legacy, tusikizane maze, njia peke ya kustaff, kuendelea kuchapa mzigo. Ni legacy,
kubwa pana tena nzito, tayacha kwa shima jela ya my people.
Legacy, tusikizane maze, njia peke ya kustaff, kuendelea kuchapa mzigo.
Niko sharp kama razor blade, the bullet from my gun is not a paper made. Jandaya kudondoke fuwa na fuck my bread. Sogea anga zangu ni dondoshe grenade. I'm a prima, dropping bombs like Hiroshima. They need me, I'm a steamer. Watoto dogo wezi pima, pima. They say karma is a bitch, I'ma keep it hardcore. Never switch, na bang na wenangu. So my snitch at pass moko moko. Ndani ya bitch na kutoka mikos. Watu napindisha laws, hakuna nataka laws. Watu nataka boss. Life kaku rolling dice, daily sin is haraka. Snitch can be one of us, ghetto city paradise. Wow, cool.
Ni legacy,
kubwa pana tena nzito, tayacha kwa shima jela my people.
Ni legacy, tusikizane maze, njia peke ya kustaff, kuendelea kuchapa mzigo.
Ni legacy,
kubwa pana tena nzito, tayacha kwa shima jela my people.
Legacy, tusikizane maze, njia peke ya kustaff, kuendelea kuchapa mzigo.
Nikoto billionaire dola imanishi spokei. Dafu nkikosa mshukuru mola kitiki schezei kachu. Chosi ni dawa ni hasla songei. Udaku meko ntawa sezi nunuwa takataka kwa beijafu. Mtu ni utuso kitu male ama fauna wezi tuswa tusiki wathubutu kumbali now. Kwa hene klasi, it'll last forever then. I'm everywhere you never been and better than I ever been.
Legacy.